ono miniraɓe am e mawniraɓe am, noy mbaɗiten toccen Yeesu ngam yahare en faa to Allah. On nani habaru joonde Yeesu, joni mi yeeso toon no Yeesu mayri bandiraɓe muɗum. Nden nde Yeesu wonno dow leydi, wi'i bandiraɓe muɗum, tagu wala itteɗo yonki. Yeesu wi'i tagu wala itteɗo yonki e am. Allah hocciyam rayuwa ɗum koccemi on. Nden nde Yeesu wonno dow leydi, o wolwaniɓe haala kanka Allah mo hoyni nyawɗo, mo itti waɓɓe junuba. Yeesu lajji jinni, nden mo holliɓe kanko woni ɓi Allah. Duniya ɗuɗɓe tocci Yeesu, ɓe jaɓi haala maako, ɓe tocci, amma laamiɗo maɓɓe yiɗa Yeesu. Nden ɓe ponni ɓe mbara mo. Nden ɓe kocci higo Yeesu ceede ngam ɓe mbara Yeesu. Allah jaɓi nde dabare nde ɓe ponnata Yeesu maaya, ngam heɓa hisna duniyaaru. Allah jaɓi dabare nde nde duniyaaru fonnata, ngam Yeesu maaya, ngam hisa duniya hisa. Nde ɓe njiɗi serɗinango Yeesu, nder maɓɓe woodi serɗino biyeteeɗo Pilat. Pilat toonti ɓe ɓiɓɓe, ɗum ɗum njiiɗon mo waɗi, ɗum mbiiɗon mo waɗi wana ɗum goonga. Nden Pilon wi'i, ɗum ɗum njiiɗon mo waɗi wana ɗum goonga. Nden duniya ɓen ko Yeesu e ɓe ƴeŋodo e maako ƴeŋorde towde ori. Nde ɓe njahi toon dow toŋorde nden, ɓe tawi gaafagal ɗum fuu pimpiɗum waɗi. Nde nyalooma waɗi, Yeesu wi'i ɗum fuu jooni ɗum fuu ɗum heƴi. Nden kaahimmo maaya leydi wasace waɗi reserde maako. Nden soojeji ɗi mbi'i, nden soojeeru wi'i, ɗum goonga o ɓiɗɗo ɗum ɓi Allah. Amma noy ɓiɗɗo Allah waɗata maaya? Amma Yeesu warataace ila yiɗa. Amma Yeesu e hoore muɗum kañum suɓɓi maayde nden. Kanko laati duniyaaru molmaneeɗo duniya zunubaaji mu'en. Amma duniya ɗuuɗɓe nder e maajum, duniya ɗuuɗɓe njiɗaamo. Amma Yeesu laataaki maayɗo kama noon no maayeele woɓɓe. Gaɗa balɗe tati ɗe maayde Yeesu, debbo go dilli yahi walorde maako. Debbo on nde waddini e reserde nden, mo tawi haare nden omdiraande reserde omtace. Nde debbo on yotti reserde Yeesu, mo tawi haare nden omdiraande reserde nde omtace. Nde ɓe njotti reserde nden, nden ɓe njii malaa'ika en ɗiɗo. Nde ɓe tawi malaa'ika en ɓeen, nden malaa'ika en mbi'i ɓe, to on kul sembiɗine ɓerɗe moɗon. Nden malaa'ikaajo wi'i, Yeesu o mo ndaaroton mo wala nder reserde. Yeesu on mo ndaaroton mo ummitake. Nden malaa'ika en so'i, kaɗa maajum seɗɗa, ɓe njii Yeesu e woodi rey daɗɗum. Maayde waawata jogaago Yeesu. Yeesu heɓi baawɗe dow maayde. Kanjum waɗi Yeesu maayde nden nde maayi nde biyace hacceeji. Kanjum maayde nden nde Yeesu waɗi, waɗi nde biyace maayde hacceeji meeɗen. Yeesu no waɗɗum ngam e yiɗi en. Kanjum Yeesu rufi ƴiiƴam ngam meeɗen. Kanjum tan Allah waɗata, tagu waɗata Allah jaɓana ɗum. Kanjum addini ɗum mbaɗɗa fuu Allah jaɓata ɗum. Ko a goɗɗum cirsa mbiya lahace go ƴaafigo on, ɗum fuu Allah jaɓata ɗum. Seyto kanjum waɗi ta rufi ƴiiƴam e dabba go'o e goɗɗum feere, ɗum fuu Allah jaɓata ɗum. Seyta tocci Yeesu Almasiihu. Wakkasi jaɓɗon Yeesu Almasiihu, Allah no jaɓee on. Onon jooni suɓanta ko'e muɗum.